Hallo jong, hallo jong. Right.
It's fine. My dude, next year. It's
fine.
Get with North side, south side.
Karibu clap down, skiza my dude. Kila sekunde madakika na makita. Karibu clap down, skiza every day. East side, west side, north side, south side. Karibu clap down, skiza my dude. Kila sekunde madakika na makita. Karibu clap down, skiza every day.
Makinika na sana kichacha kimaga vichuzi bado upuzi ma kings bila juzi sasa back to back na ileta kama drama hawa kings pumbap wana title ila throne da leo skills ni tough wana bebo kama mzigo ya leo ni pilipili epusha mbali na toto hapo vina vimebinda na vitu nimesha shinda jasiri kama Mandela madiba siogopi jela aluta ni kontiniwa tuti saka tu michuzi boda boda fuba lipo tatizo kono ni chupi ni walo zona ni wasa anakoza pata pata hapa kotu kazi tu.
Karibu clap down, skiza madude. Kila sekunde madakika na makita. Karibu clap down, skiza every day. East side, west side, north side, south side. Karibu clap down, skiza madude. Kila sekunde madakika na makita. Karibu clap down, skiza every day. East side, west side, north side, south side.
Tumechanganya na video, ukoloni mambo leo. Makanisa biashara sasa nani tegemeo. Hakuna taifa la kesho si asa imetawala. Michezo ya kuigiza mfano Inspector Mwala. Ha, kama faida gani tajiri ajui jela na ejua ni maskini usiulize kwa nini. Tenda wema nenda zako matokeo ni badai. Rafiki wa kweli pesa 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 kila kitu. Hawalali dende zangu wanaziwinda usiku. Tayari hili mijanga marifa ya menipiku. Kila siku minaishi nikijua ipo siku. Sina imani potofu na nakili ya najiri.
Karibu clap down, skiza madude. Kila sekunde madakika na makita. Karibu clap down, skiza every day. East side, west side, north side, south side. Karibu clap down, skiza madude. Kila sekunde madakika na makita. Karibu clap down, skiza every day. East side, west side, north side, south side.
Yeah, just about to be damu wakatili best na umetenganisha usio kabisa masikini na tajiri roza watu kuwa dili au sio kalifa funky itabidi wasomeshe madudu nation.